yande joyno wittodi emin tagi sappo e joynani habaruji men ni e fulfulde di min Oumou Oumar Dianganta on dera ko e kibaruji men ni dow fi latol balo ko poko layde Afrique kan 2022 ko wonno sirie fedde latol balo mena de leddi Niger no fotti dan e fedde latol balo de Côte d'Ivoire handen la sara do del gallu nyemay seri amusa aksarni e ginama saydidi lewru avril kanko woni horejo suudu habaru evenement nonni yewtere men pindinol ni yeccata ko nan do satarama ko nyaw coronavirus waddani do fi kawrol jawdi baade to golle jungo wadate di leydi Niger say to commune on nam pittol halaji der kibaruji men fedde latol balo de leydi Niger mena no latidan balo hande la sara e fedde latol balo de leydi Côte d'Ivoire der stade général Seyni Kounthié ko itto dirol ko kan 2022 fi godan do hellanobe latol balo nafaka be muyana be jaha de himbe kewata to latol balo o alla e nyaw rabu coronavirus nonni ko wangi nani horejo hellanobe latol be balo ko fantini jadimin salamatu kadiri
ça se prépare très bien depuis
sigil onna o gasi sane hunde fuko hani wadede fuwadama to jonno alla e fi coronavirus o enda chadal no wodi sane kaf hebi ko wadde dan majju kan woni be bi himbe ujinaadi don waawi naade le stade don enda to stade ko jo himbe ujinaa chapantato wi am himbe ujinaadi don andi famdi kay kan woni min ndam ni ngado dabareji goddi min bi min da sukaabe waawbe kelle kanye janjino latol balgol enda nanne sanne samine ka golle abi ni woni min naata min kellana latol balbe min janjino batu mabbe faa woda na ko be beydi cedden enda seeda sabu to bur for ton kay ujinaa tatino to tokki dum kemenay nokkur la funde du konna kemedi didi be ngati tikeji ujinaa didi nonno du konna be ngati talki gansi tagol wobbe
Ils ont fait 2000 tickets et plus quelques cartes d'invitation.
Kite de horejo suudu habaru evenement Moussa Aksar e ginama saydidi lewru avril fadde talki an seri on fondi titte Moussa Aksar ni wi no siri ganjabo do ko tumira der mitintinol ni o walana imo tumire e kokkol habaru do filla ministere dina ko leydi Niger der taykaki gu o wadi nani ko o fantini jadimin Adama Dawachi
Ça fait la troisième fois.
De wodi lawal tatabale ko kite fila nyamde cede to ministere leydi Niger hawdi denago e sogeji don no e Guinée dum du no hedde juju on e passatobe no kuje didi denam dey min kay mido siri e halde do fila mun gam mi wadi lebbi sappo e wadde vidagol do majjum wodi du vidagol no gol hana Niger do tan du jewta e gol jewa fedde hokkobe habaruji leydi America do vidagol do mballaga fedde hokkobe habaruji be bange hirnange leydi Afrika latido min ardi fedde den jeddije mun didi ni ko deputebe leydi Grande Bretagne ngaddi filla nyamde cede to ministere leydi Niger hawjina denago e sogeji no der majjum min tawi inde neddo mo min anda tawado Belgique e makko habbidande wonno wada ko kulle kewde no wada kanko dum min ciutimo onodi min to suudu kiti
tun ga sunni a justice
Gada kipiteje gadaade fuddorde jeddire deni der département Tilia himbe fedde ballobe de Nations Unies hautade e himbe gomnati be jurake Tilia nyande alarba ministre kawjido sogeji tabintini ko sogeji no gattete gan yilade der chakantaraje den indirabe shara Issoufou Katamba hokki fama nani ko o jadimin Moussa Abdourahman waddanimi
akoy wono operation
no wodi organ sogeji indi tirangal sara buugol non onji organ gal wala sembe handen hanono andirano demonim dugam dum wadino hitade ko bibbe bombe bawta nadde der leydi ndi amma ko sembe organ sogeji indi tirangal sara ngal buita bibbe bombe ben puddi natude der leydi de den ibe kula warde gal sogeji din no tawande no jondo lawongol ko jammini woni e wartirde organ sogeji ngal do gam ko buiti sembe mabbe den wonno wodi sogeji tawadi der organ gal egina yarede funnange wobbe du njara yannange de min gartiran organ sogeji bi tengal sarangal ko organ sogeji gal no tawano don demmu nimbe no ja wakati fu sogeji no jilo amma jom o wadi lewru ko sogeji jila kele no kurene o wodi labi kewdi ko jetedi ar ko narta wartirde hakkilo fukkingo
Sappo tato kamayi goto no wadi nawnere sattune dum woni dimma hippitere wadane noga e nay lewru mars der commune Anzuru region Tillabéri Amadou Harouna Maiga horejo kawjido joddingo fi denaku e jonde jam leydi Tillabéri o wi himbe jogibe malfe be anda hagon gari do poporoje be jotti nyaloma be kinni ibe fella bibbe wurobe nani fama ko o hokki jadi min Adama Dawachi.
La taxe que nous avons appris c'est le jour pitarde
comme nani ni woni nyande luma sar ko arawon ko be ngari be kurmiti wurngo fu be pilingo gelgiti himbe be doggi burti cuudi mu en dey kemti cuudi cuudi sabu ko sagiti de ana kambe piti tobbe ena se be ngari be nata balle cuudi himbe jonka ni ko dum wadno endan minen min jey faato nine e gouverneur Tillabéri e préfet Tillabéri kany e mawdo sogeje hor mi wari min jaadi ton comme nani ne kay gadambo don endan himbe jeegon won ko mayi neddo goto nawne anka en fayeto kenya ko min garta endan hisa kana himbe sappo e tato won ko mayi jonne himbe ben fu hakkiloji mabbe jokke jabeke mudu fu ko be kalna nangata be kasenda halnibe ko watta ko be keba holare e mbi an towo de wallahi le darde mabbe to be kolaaki sabu ko wona bonnado ni woni bibbe wurobe gongoni no balla
fer ya la peur le mal c'est parce que il y a des complicités
ade jodani gu lady espagne wonde lady niger hande subana wadi portal do der gallu nyemay hore hala kabe tuugi durwi diggo e pelle fellobe der leede sahel ka woni ania ka leydi espagne hodi der batu joda kalen kubo gadi no tawa ministre kawjido denako e sogeji leydi espagne e ardibe sogeji be leydi niger espagne europe e afrique nani halaka nuria ray goza gonzalez ambassadeur mo leydi espagne gondo do leydi niger fantini jadi min tarnan afudai
le message que
nous donné demin gidi hande min jottina do fiigo lady espagne no habbi ania wadda ballamun do fi duri diggo e pelde fellobe minen godi sigilaji kewdi dimin golli ditta e gomnati lady niger minen miija ko mosola no heboto do joddingo labi denako labi di min joddinta hano joddingo orgal sogeji hano sigila garsi ko waddi nyanyal holli do durwogo do yago lebbi sedda orgal sogeji no liddete police be espagne france e leydi niger e gollida do fi nakki singo pelle murtibe gan kepto lobbol hebo do golle de be gatta
resultat concret
gandartingo rafi denaku del leyden sayde labi lobbi joddinama gan hokkugo sembe do fi denaku ka woni ko horejo fedde geneve bangere joddingo labi denaku holli to portal galbe gadi ko balde tati do der gallu nyemey noy watte ko fi bondo o darne del leydi rafi denaku nebungu del leydi din nani halaka Louis mu son jira hali o hokki jadimi Nafisa Adamu.
Tout d'abord il y a ce lien qui est très
arandeni fille ko hauti yadu yesu e durwo joddinde hakkilo fukkimu kan woni sembida amma da en dari du fille yadu yesu lady no jokki sanne e fille mara lobba denne deni lady hawjurama no haniri dum wadda labi dena ko himbe are mu endu keppa wadude sembe faadu himbe are mu en denata ko andeni da en dari ana fille dena ko ardibe wona no wadi amma fille ko watta himbe lady fu denu kan wona no wadi dundu hana tawe der hakkilo ardibe fille dena ko lady e der hakkilo pelle darani de himbe lady kan fu e kokkobe habaru e ko nande titta gomnati no hani durwana heba holare himbe leydi mum famtinabe nobe tokkira kobe denu himbe beedu no kani paman ko kana adude kaborde no gada golle hirnyere der leydi mum
sarme contre leur propre pays
jorebe jululde tokkube diina almasifu be departement de koro region maradi be gadi portal mabbe mangal bato joda kalen kenga do tindinoje ko joddinta labi denako chaka himbe der portal galni be kolli labi tokketedi ko hisa fitinaji chaka himbe joddibe nani famaka tam mbaya Ibrahim Fantini
ngal kautal min noddingal gam min kauta bandirabe amin min ngara min joodo min boloba min narra min paminira dow haala joonde jam e min giddi min ekkitina bandirabe amin fulbe noy be siryorto joonde jam noy be gillorto joonde jam gam joonde jam ɓuri ko ɗum e welgo, kadi ma joonde jam so yillama to ɗum ekkitinta yimɓe no mbarata joonde jam e wawi salona, to joonde jam bo wala kadi ma komi heɓatako. Eyyi gonga min keeɓi bandiraɓe warɓe ko toye nder jahaji Niger fa e lesɗe yaasa, e kitinol manggol e poɗki hakkilo mawɗum warɓe ɗo hawride kanji woni ɓe mbaɗano ɓe mbawi fuu gam ɓe tefa joonde jam nder wuuro, joonde jam hakkude dañoɓe e ɓikkon, joonde jam hakkude e leñako e leñi feere, joonde jam e nder leydi Niger gabago.
Jehoɓe hijjore ɓe leydi Niger no woni no Sirio yaade hijjore ko duuɓi 2020 e no gay e go'o. Ɓeydotoɓe heɓe rowanin windaɓe winduɓe inɗe maɓɓe yaki hijjore deyni heɓaki fawaranden joni bakaka leydi Niger hokkete gan jehoɓe hijjore famaka. Nani ko Alhaji Mumuni Amadou horejo fedde hawjine e fi hijjore fantini jadimin Asmana Shina e cellalol.
Yehoɓe hajju windunoɓe inɗe mumen rawaniɓe en guere mabɓe jaɓi ceede mum, no wodi woɓɓe ɓe jaɓai ceede mum gam jaki hijjore ko hitande hikka ɗum. To tindi heɓama waɗede nder régionji leydi Niger ɗin fuu no foti heɓa tawe nimɓe cigilanake hijjore ko hitande hikka ɗum. Ñande fuu nimɓe no gara windude inɗe mumen, to dimma filla nimɓe ko hani yaade hijjore ɗum haalaka guinan sayni semin itti nimɓe yehoɓe do inɗe leyɗe ɓen yahde to enda makka faamoyde dimma ko hani hokkede. Ndeni ɓe jiidi e ardiɓe hawsu leydi makka ɓen nden dimma ko hani hokkede ɗum halte.
Nder leydi Niger ni wangol ñaw coronavirus waddi saɗar magi dow fi gurna himɓe kawrol ceede nder leydi ɗin. Allah e yilotoɓe fa anda duniya ɓe gala eɓe juuro to kulle golle junngo gaɗete hano artisana nonni ɗum ɗo maɓɓol keeri e laabi joɗɗinaɗi gam hisa ñaw coronavirus gu no nder ko waddi hano kawrol jawdi ndi tiɗaniɓe. Nani famaka ɓe kokkimin arko ƴewata himɓe ko wala no nawtoro e connol kulle ɗe. Nani ko jadimin Moussa Hassan waddi.
Omo jooɗi nder bitiki mawɗo to golloɓe juɗɗe na gallu ñemen ventilantere no wifa madan Amadou Aissatou Boukary. Omo ŋoɓini omo hettini omo ndaarado konnan gollo on no fiɗɗa sollaro no itta e are maɓɓe omo holloɗen nan mettorgal makko e dow fii ko coronavirus waddi ɗum.
Min gala emin keɓa sanne ngam himɓe gala no gara nder ñalowma neɗɗo goto ñande min keɓi min keɓata ɗiɗo. Baa duuɓe gari ɓe natanni ɓe daara ɓe ɓurtoon wala coodo. Himɓe Niger hana ɓe fugiɗi are amin ɗe ɗi hawrine no waɗe denniɓe garta ɓe cooda ngam moƴƴande hoɓɓe maɓɓe. Ñaw coronavirus e raaɓu mum illa wangi himɓe galano gara sanne. Luumo amen du seme mum ɓuytake.
Baa ko tawaɗa coggu wala no waɗa kamɓe golloɓe golle juuɗe taaɓe ɗo endan nokkunde ñemen eɓe ke eɓe gaɗa kulle ɗen enda ɓe ɓeyda eɓe ndaara sala e ɗum waɗnaɓe ko yirnan ɗo yaade ñalade wonde.
Coodoɓe are amin ɗe enden hoɓɓe noon hoɓɓe ɓe du gala hannden no gara ndennu ni no woodi warooɓe cooda jaha connowa nder luuɓe kollol. Ko keeri ɗi maɓɓa du burtaki himɓe he are ɗe enden hoya. Are amin ɗe du no ɗon ni noon no desi te sollaare jippake dow majje seni neɗɗo fiɗɗa jooɗo seni muña. Coronavirus o ni tampinimi baa ko gomnati waddanimin balla ɗum fuu waɗay ɗum hoynami ñalla no jooɗi wala garowo sooda. Coodoɓe ɓen enden no kula raaɓu ñawu gu enden neɗɗo du he hoore mum no hula to raaɓe.
Nder wuuro Agadez golle juuɗe ko watte ɗum enden dara kinani arsugu ton enden ɗum saabi eɓe ƴama yahde e hooreɓe ndaarnaɓe laawol kulle maɓɓe ɗo ɓe gonɗi ɓe gaɗɗe enden ɓe cotto waɗe saabu ko haɗiɗe cogguni woni maɓɓugol keerɗi enden.
Dalila ñaw coronavirus e raaɓu mum min mbawa wurtade wurtodi are amin ɗe enden yaasin. Coronavirus o ni waddanimin saɗornan sanne min gaɗi are kewɗe amma luumo wala. Gollal amin ngaldu kangal tan min ɓurdi.
Yerno ministére jilaaru andal duniyaaru holliri golle juɗɗe enden e dow hemre nogay e joyi woni ko wattoto e dow arsuku leydi ndi nokkurɗuɗe ɓerde to himɓe hetto naata golle caggal demal no hani hooreɓe ƴeewa ɗum sanne e dow fii ko coronavirus.
Ayar leydi Niger ɗo min danata habaruji men e fulfulde Saydé Lamɗo holli min jaango min gadda habaruji gom min jottinatta mo saabi en keerten to jam hirti.